mu Rwanda ibiharuro bitangwa n'urwego rwapfunzwe iragaragaza ko abantu bashika 70,000 bapfungiwe ibya genocide mu buryo bunyuranye n'amategeko. Abenshi muri abo baciwe rubanza na Sentare Gacaca na madosiye yuzuye yemeza ko bapfunzwe. Igihe bariko barasozera inama y'umwiherero mu ndwi iheze, abayobozi bashinzwe ico kibazo bavuze ko amadosiye y'abandi bapfunzwe yaburiwe irengero. Ni inkuru twateguriwe na Eric Bagirubusa ari I Kigali mu Rwanda.
Ubwo basoza umwiherero w'inzego zose zifite aho zihuriye n'ubutabera mu Rwanda basuzuma ibibazo bikiri mu nzira n'uburyo byakemuka, byagaragaye ko abasaga 70,000 bafungiwe ibyaha bya genocide mu buryo bunyuranije n'amategeko. Akenshi ngo bituruka ku kuba baragiye bavanwa mu magereza bajyanwa mu yandi, amadosiye yabo agatakara, abafite amadosiye atariho imikono ya ngombwa n'abandi, biganjemo abaciriwe imanza n'inkiko Gacaca. Madame Angelique Habyarimana, umugenzuzi ku rwego rw'ubushinjacyaha bw'u Rwanda, aragaruka kuri zimwe mu mpamvu zituma bo baguma mu buroko.
Muri bya 2799 twavugaga 2472 nibo bavuga ko batazi amatariki bafatiweho bwa mbere bajya mu makasho. Abandi bantu 2827 n'abafite ibindi bibazo. Ni ukuvuga ibyo bibazo byo kutagira incarubanza zatanzwe n'inkiko Gacaca, harimo abafite ayo mazina asibye, harimo ibyo byemezo bidasinye, harimo ibidatekashe, ni utubazo twinshi. Ariko iyo habayeho kwibeshya gatoya, gereza nayo ntabwo ishobora kuvuga ngo uyu muntu arangije igihano iyo cyose ariho gushidikanya ku kibazo.
Sheikh Musa Fadhili Harerimana, minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu, agaragaza ibyo yasanze mu magereza ku bari bateraniye muri uwo mwiherero. Bafite aho bahurira n'ubutabera byarakaje bikomeye mugenzi we Bwana Johnston Musinge, minisitiri w'ubutabera mu Rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya Leta. Bombi basaba ko ikibazo cyakemurwa mu maguru mashya.
Umuntu arafunzwe si n'umwe ni benshi. Gufungwa kwe inyandiko gereza ifite iravuga ko ifite inenge. Hasinye ya nyangamugayo enye ya gatanu ntiyasi. Bayiha agaciro mu kumufunga, bakayima agaciro mu kumufungura. Iyo nyandiko ivuga ngo akatiwe imyaka 18. Noneho niyo bashingiraho bamufunga iyo myaka 18. Imyaka 18 irageze, baravuze ngo ariko iyi nyandiko ntitwemerera tumufungura kuko mu nyangamugayo hari itarasinye. Urumva, niba wayihaye agaciro umufunga, wakagombye no kuyiha agaciro mu kumufungura.
Minister, abo ni bandi babikora?
Niko bimeze.
Ni bandi babikora?
Muri abo bantu 70,000 harimo hafi 100,000 bafite
ikesi. Ni bandi barimo gukora ibyo bintu muvuga minisitiri?
Babaze n'abamanutse niba batarahuye nabyo.
Throw them out of those jobs. Fire them.
Yes.
Birukanihira kwirukana abo bantu bo muri RCS.
Don't wait.
Barukuri.
Ubwo cyumvi nta n'ubutumwa bundi bwakagombye kuza.
Kuri Bwana Johnston Businge, urwego rw'imfungwa n'abagororwa rutarekura bafunzwe bihabanye n'itegeko si stoke y'Abanyarwanda, avuga ko byaba byiza hatongiye kumvikana bavuga ko bazafungurwa kubw'ubushake bw'Imana.
Ntabwo ruriya rwego ari stoke, ntabwo ari stoke y'Abanyarwanda. It is a place ifite ba manager, ifite abantu babicara bagasesengura, bagatanga inama, bakaduhamagara, bakadushyira kuri task. Kera twigeze kubabwira tuti nimubona umuntu twebwe tubananije kumufungura, mwebwe nimufungure mwebwe tuzabarwanaho. Ndumva Minister Fazil ariwe fashe icyo cyemezo. Mwebwe nimubona umuntu warengeje iminsi, mwebwe uko mubibona ari uko nguko. Itegeko ndakeka ko ribyemera, ribemerera kumufungura, ubundi ukirengera ingaruka zo gufungura uwo muntu. Umwanya wo kwirengera izo kugerwa gataho ngaho ntitumufunga.
Mu bindi bibazo bikigaragara ku bagize uruhare muri genocide, biri kubahawe gukora imirimo nsimbura gifungo ifitiye igihugu akamaro tije, batagiraho bataha mu gihe cy'imirimo n'ibyo binangiye ntibishyura indishyi zabo bahemukiye. U Rwanda rushima uburyo tije yagize akamaro, ko byibura miliyari zisaga 42 z'amafaranga zakomotse kuri tije mu bikorwa byo kubaka imihanda, amashuri, kubakira abatishoboye n'ibindi. U Rwanda kandi rwishimira bidasubirwaho imirimo y'inkiko Gacaca zaciye imanza hafi 2,000,000 mu gihe gito, abazinengaho bagahera ku kuba zarakozemo inyangamugayo mu buryo butari bwa kimwuga, ko zakemuye ibibazo ariko zigasiga n'ibitari bike. Uyu yafungiwe muri gereza ya Kimironko hagati mu mwaka wa 2014 yagaragarije abakuru ba komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge akarengane yasigiwe na Gacaca.
Gacaca yarabaye koko, igaragaza ukuntu abantu bicanye. Nyuma kukwiyunga njibabwira nje, hari umuntu waje hano kuri gereza, amusezera kuri gereza, arambwira ati nukuri bambwiye neza basaba kukubishyira kugira ngo ufungwe, ariko ngo usabye imbabazi. Nge rero mubwiye nti ko Gacaca se
yagiye, ikaba yarambwiye yarangiye. Murasa imbabazi ku muri iki? Namubwiye ngo ibyiza murere
inyandiko. uyime nibura nshobore kuba nayi presenta hejuru ushobore kuzusaba imbabazi ariko unandenganuye ko wambishye ariko ijambo yambwiye yarambwiye ataha ndamutse nkoze ibi abana banje bigaga nta wakongera kurihirwa amafaranga y'ishuri nyakuba umunyamabanga ashingwa bikorwa koko nje ndafunda byarangiye narafashwe ariko nziko ndengana uwo nawe wasabye imbabazi nta mahoro afite yanasabye kuzajya nsura ndamubwira intoya uko bagujutse kunshinja bashobora ko baragujutse kuzajya nsura ntuzansure nzakora uburoko bwanjye niba ngo Imana impamagara mfe cyangwa Imana izashakira none nzagira ne nzafungura ibibazo bimeze bityo nyakubahwa nkamwe muyobora iyi komisiyo mubiteganyiriza iki abo bantu muzabahuza mute mbese amaherezo azabaye ko gacaca zaranyije imirimo yazo nyakubahwa
byemejwe ko mu gihe cy'amezi atatu hari abagiye gucukumbura ibibazo by'abafunzwe binyuranije n'amategeko gusa ministeri y'ubutabera igaragaza kuko babicukumbura harushaho kuvuka ibindi nko mu mezi abiri ashize ngo hagaragaraga abagera ku 300,000 bakaba basaga 270 magingo aya Eric Bagirubusa ijwi rya Amerika I Kigali.